kula zebuli chenina nsigadde kweyambula omutimane wegula jana goyongela kugwe wala ongamba kali kuntandikwa obitaddemo kwelaga bamanyiga mukwano nalibadde nakwewala kuba ntadde ku death sentence ontadde ku pendingi owoza oli love legendi empidad mina betingi ndi ku death sentence ontadde ku pendingi yadde oli love legendi kale kambe situdenti kusaba obe n'ekisa nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa ondage ku mukwano nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa ondage ku mukwano tudde ku kabalaza wabweru w'omutima ninze musamaliya linyamba na kumatiza tudde ku kabalaza wabweru w'omutima ninze musamaliya linyamba na kumatiza
eno mu mutima oli ku wanted baby oli posted nze no situdde nedda bino bitute for granted but you demanded it like we in Jamaica kusama njigiriza ku mudamu yako mu mutima gomo nga bwe njigiriza byasijuwa nsubizo kubela hambo mulemero mugati obukodo bwaki baby baby ogenda kunenyani if you lose me honey ku ontadde ku death sentence ontadde ku pendingi always only love legendi for that mina bettingi ontadde ku death sentence ontadde ku pendingi always only love legendi kale kambe situdenti kusabo bene kisa nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa ondage ku mukwano nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa ondage ku mukwano tudde ku kabalaza wabweru w'omutima ninze musamaliya linyamba na kumatiza tudde ku kabalaza
Remember where you got it from. www.djericom.com Remember where you got it from. www.djericom.com